앞서 내게 오디오 GC Hini and UMU I love Kali Juya kala hali na fly mbali tua mizani ina run medula Sitizami na pekua Sibishani na betua Nipondani na engua Mpinzano na ezingua Hini ngumu ala afkali GC jungula town Ina mali ndani kwa rap na mbali wani Wastaf kama zidani Mustali mali mali Wanafika barigani I'm Tanzaniani Najua tunangam Tavilaza tunawam Shakifuata tunakam Kawakula tunavuta Wote wanadata kuna namna Lidian chumala mta Waje waisabu kutu Kawa kitha round ya Vina Vina sound nice Na wacha hoi kama kinyago chenye sura zao Na wapa story au mipango wamechuna now Mikia mitatu kakipago siagi sauti za vinabo Nuke mauti kangi chabo Saivi stishi sana lanta vute watu kangi struggle Hini ngumu kali gina Hini sumu ndani ina mini true kwa langu jina Shabani proof kwa maka huki bana mabuku Wata vimba Kama kutouch touch basi leo ndo naguswa Kama kurap rap maji si tunafuza Time we won't stop kama tulivo kujuza Ngumu kali, ngumu kali Kama kutouch touch basi leo ndo naguswa Kama kurap rap maji si tunafuza Time we won't stop kama tulivo kujuza Ngumu kali, ngumu kali
Nipe kinata wone na chana na kufoka Usingizi kitanda unalala na kuota Wanagiza tupolili wanagopa Pharmacisti toka jisi Tasisi ya kidokta Na kupadozi wedawa ya ledio Hip hop ni mziki wa sikio Tunakaza kwa komaza Tukiendeleza mbio Nafanya kazi ngumu kali Niingize salio Nasambaza ngoma kila boma Sijui nani atapona Yani kama ngwea Noma Speedy meshilini kwenye kona Hawaoni wanakodolea kuona Alufu haiwatoshi wanasogelea kuchoma Ukicheki busy niko busy na mama Ukileta disi hiyo ni easy kacha Tanzania ni guy leme boy Mr. Pitsi Mzinzi liena sandania biti ngumu kali za kijisi
Kama kutouch touch basi leo ndo naguswa Kama kurap rap maji si tunafuza Time we won't stop kama tulivo kujuza Ngumu kali, ngumu kali Kama kutouch touch basi leo ndo naguswa Kama kurap rap maji si tunafuza Time we won't stop kama tulivo kujuza Ngumu kali, ngumu kali Kama kutouch touch basi leo ndo naguswa Kama kurap rap maji si tunafuza Then we won't stop kama tulivo kujuza Ngumu
kali,
ngumu
kali
Kama kutouch touch basi leo ndo naguswa Kama kurap rap maji si tunafuza Then we won't stop kama tulivo kujuza Ngumu
kali,
ngumu
kali
Jesus.